on Apple Music.
I wanna say love you. Napenda unavo roll when the dream come true. I like you. Ukitabasam like a dimples, dimples. Mwendo wako wa maringo mikogo. Amini kwako mindo trubo so cowboy. I wanna marry you. Zima kibatari twende maju. Kwenye giza wendo ta na kuswitch. Akiza unachosaka nitalipa beat. Komi kiss matelanga kisi music. Twende kwa daddy na mama. Watubari tumekosa tumepata. Tuwe wawili. We mtungi miningata usini tupechini. Tukikosa tukipata Mungu bariki. We mtungi miningata usini tupechini. Tukikosa tukipata Mungu bariki.
Wacha waseme tu wendo wangu malikia. Najua utaumia lo hila yote humilia. Wacha waseme tu wendo wangu malikia. Najua utaumia lo hila yote humilia. Baby number one mgine sita man. Wendo number one mgine sita man.
Kipo wani saa sita, jicho nyanya. Nakuta sinyowita, mama la mama. Tushibane kama pacha, pete janda. Wepo wako ni fura, sokara. Yo ni be true love, na mikupe real love. Mabitozi wakileta lipsi na wafaya. Ntakupenda leo, kesho na badai. Ukipita machokodo, wanakodoa. Kama gari we Ferrari na kukunda. Uko nyuma bonge zigo, umefungasha. Sio kama wale vimbo na nyuma bapa. Tatu bila umenifungo, umenikamata. We mtungi miningata, usi ni tupe chini, tukikosa tukipata Mungu bariki. We mtungi miningata, usini tupe chini, tukikosa tukipata Mungu bariki.
Wacha waseme tu wendo wangu malikia. Najua utaumia lo hila yote humilia. Wacha waseme tu wendo wangu malikia. Najua utaumia lo hila yote humilia. Baby number one mgine sita man. Wendo number one mgine sita man.
Nipoke kwa kumbata, nipe pole. Kazi nyingi nimechoka, yo maombe. Nipoke kwa kumbata, nipe pole. Kazi nyingi nimechoka, yo maole. It's your boy Kiss Music. Kilu Soundboy. Hiki. Thank you, brother.
Papa, love.